body to the right, to the left now. Take it up and toss it up now. Wind it up, wind it up. Put your dad, dad.
Mina shona phansi ukhuphuke na, ushaye slow uphuthume na, masokhathala uphumule na, uyithatha uyifake enhlizweni ukhulume na. Then you shake it up, akusekho ukwehlela enithatha itheni la, sekuyoze kuphumela, sinyakaza ngisho kuthiwa sekupheli na. Igazi lidedele, umzimba udedele, yekifika izenzele, DJ Siyanda awudlali wewe. Jiga, majava ni jiga, babonisa ngubani, manje ngelizinja suka.
Izinja zaba zingishayeli jika khona manje. Ngangabazi ngizoni motorize. Eish, izamamazi sithu pola nice. Awunyakazisa umshini ukuze ukwata pass. Mene bus lama unatha ma top class. Eish, we don't judge if you wanna join us. So long you don't touch la bantwana uzongiphatha. Ngiyabafena base batha close fight. So ungawari lobu nzima ziyongiphasa. Ubeke igas phansi vele sekhona abaphansi. Yeah that's right, athi sikhudlu zamavasi. Uzwane nabakhulu zamatrucks. Eish, bazokhala ngaphansi. Nalabantwana abablangi bazobona ngathi mabe ngahlelekile ngifake i-order fast. Eish, awuselile uzoli-authorize.